zwap.com.
Sick. Mama. Kabanda bache na basali langeni ya bani monela. Tenzenina. Kabanda bamiam tipezi na spandela. Kabanda bache na basali langeni ya bani monela. Tenzenina. Kabanda bamiam tipezi na spandela. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi ma. Ubami bunzi mandanga me.
I be putting in work for 1,000 days, 24,000 hours. We don't know work for nobody, the game making means and ways. Whatever we made is ours. We done struggled on so many levels. We done tussled with different devils. I see evil in so many angles. We done see those sevens of forever. Just cause I'm not God, I got. But I just get greater no matter the weather or storm on side or side. I just get high and high. I had to pull up. I had to pull up on mama ghost. I gotta put mama in the ghost.
Kabanda batena basali langeni ya bani monela. Tenzenina. Kabanda bamiam tipezi na spandela. Kabanda batena basali langeni ya bani monela. Tenzenina. Kabanda bamiam tipezi na spandela. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi ma. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi ma. Ubami bunzi mandanga me.
Ani figa nganjalele kili sa kwiti sa kwiti ni mila bataga tibazo figa ni kukile. Itana za kumtali chajali vumilu vumilu babo ni pumele. Ninga shega ni naso ne stress. Ubo mingum sama u life is a test. It come for lamne kaka mila yem better than rest. Elevating, I'm moving. Giving up was never ever in my to-do list. Always going, never losing. This is a cool big and push it like game ni kumfundi. Indwana ze sekasu alpha no ache. We take ngo bano besides. Insane in the culture on the same song. Si paga misa isi trato.
Kumbanda bache na basali langeni ya bani mona. Tenzenina, kabanda bamiam tipezi na spandela. Kabanda batena basali langeni ya bani monela. Tenzenina, kabanda bamiam tipezi na spandela. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi ma. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi mandanga me. Ubami bunzi ma. Ubami bunzi mandanga me.
ZWAP.com.